up to you for my inspiration. You make everything okay. We're going far on this journey. It's 'cause the winds are talking to me.
Exquisite.
Did you know you're an angel in detail? Muwananda wasana nze. Nze uo sagala nkulimbe. Yeah. Watuka ubinji bichuka.
Gula omutima nga gwegula, buli lwe nkulaba gwegula. Gwegula
nze mwenyini sesiganze, kubanga nkwagala ntya okusinga nze. Kwagala sirina koma nze. Oh, gwe pishe vatebula kuchimombe. Nakufuna oluvanyuma, ewali wabulamu gwe wachuza. Bye wankuba lulite byakoma. Nze uwo sagala nkulimbe. Yeah. Watuka ubinji bichuka.
Gwegula omutima nga gwegula, buli lwe nkulaba gwegula. Gwegula
look up to you for my inspiration. You make everything okay. Going far on this journey. It's 'cause the winds are talking to me.